boy MK on the beat.
Mafi, 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 Mafi,
Muscula.
Mafi, Mafi,
Muscula.
Mafi, Mafi, Mafi,
Muscula.
Mafi, Mafi,
Muscula.
Mafi, Mafi, Mafi,
Muscula.
Mafi, Mafi,
Muscula.
Mafi, Mafi, Mafi,
Muscula.
Yente, yente, mambo iko sawa.
Hakuna matata.
Vile niko simple.
Hakuna matata.
Sitaji kedimpo.
Hakuna matata.
Kachalo nivunje shingo.
Hakuna matata.
Tukiserere, serere.
Serereka.
Tukiserere, serere.
Serereka.
Vako za ufeki, wajione keki. Wakipiga totu, wanabaki wamezima. Gonga laika, kama uko sawa. Gonga laika, jujuroga na kupenda. Gonga laika, kama umelipa kodi. Gonga laika,
mambo iko konyo.
Gonga laika, kama uko sawa. Gonga laika, jujuroga na kupenda. Gonga laika, kama umelipa kodi. Gonga laika,
mambo iko konyo.
Mafi, Mafi,
Muscula.
Mafi, Mafi, Mafi,
Muscula.
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 Hii ni ngome ya wale wanapenda kuwa simple. Lifestyle paka che. Ongeza kachumbari. Ikishika sana tuna fly so sunny. Ongeza kabaridi. Now you know.
Horrible. Ninafunja fupa kwenye corridor.
Mambo wele wele ni kungori jo.
Mambo wele wele ni kungori jo.
Gonga laika kama uko sawa. Gonga laika, jujuraga na kupenda. Gonga laika, kama umelipa kodi. Gonga laika,
mambo iko konyo.
Gonga laika, kama uko sawa. Gonga laika, jujuraga na kupenda. Gonga laika, kama umelipa kodi. Gonga laika,
mambo iko konyo.
Mafi, Mafi,
Muscula.
Mafi, Mafi, Mafi,
Muscula.
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 You're my